JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo Eine basulile Mama wewewe Ibale chitati nganafike pobe Minine kusela po Nombalele obale njitemfumu Bala tota na mama Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu Nombalele obale njitemfumu Bala tota na mapi Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu Iban kumbwi la patali Iban buena fia patali Eina wine baleti ilande Angalilo kutali Iban kumbwi la patali Iban buena fia patali Eina wine baleti ilande Angalilo kutali Eina wine pano Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fialife wino Kanshi kwaliti gongo Ayayaya Nifwe nifwe aba fiashi batafishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele Nifwe nifwe aba fiashi batafishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele Iba kumbwila patale Iban buena fia patali Eina wine baleti ilande Angalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali Eina wine baleti ilande Angalilo kutali Eina wine pano
Entertainment.